gentlemen, this is battle.
Round one.
We got Oka and Kapoza. This is Kapoza.
Mindo Kapoza, chekeshaji na ni rapo pia sina zambi. Zaidi mlege na kudunda pio yana kazi. Sipo kaza dao na chumbiwe tiki dume. Upondani na unalelewa. Somu mbamba, somu refu, somu fupi pia. Nino para bonge like you na ndevu pia. Sinaga damn ni mshikaji na nanizimia. Nishavuka border na Kenya na nijua pia. Ujinga wangu wenye kile se. Miaka mitatu nishafanya rara shit mze. Unachowaza nishafanya long time we say. Ndo mana nipo sidati nezo sifa mze. Hey, na change sana. Niti mze mwenzangu. Unangono bila zana kwangu kwako dami yangu. Na Mungu kama una msela sasa zami yangu. We ni lofa awazi pita njia zangu.
This is so dangerous. Kapoza and Oka Martin battle. War ready. And this is Oka Martin.
Yeah.
Get ready boy, get ready. Kill them.
Roho mbaya haijengi mude kosumenti. Mkazo matopena na kula mafenesi tetesi. Dr. Niko Zamu ya nesi na kupa kubwa. I hope utaipata freshi 16 bazu bekana baba yako. Michezo ya kichawi utaona kiini macho. Oh lord, Kapoza na kufa leo. Kichwa kibemsi mama design ya pembe yeo. Nge nge nge, una flow kibabu. Hii ni vita kiratini. Njoo kwa maesabu hiko tabu. Niko na roho mbaya marabu. Ruksa kugerezea rakini hutopata jibu na kuoa kwa tungo. Usipate tabu mendo yule jamane. Kera kama na gubu na rap menifunza. Kuna kucha mala pote sio lazima sinza.
Round one is finished. Now we get into the round two. And this is Oka Martin now. Kick.
Round two.
Welcome Oka Martin. Get ready boy.
Baby. Pigia pasi boxa nitavaa tuxedo. Mua wa mkulima na kula mdo mdo. Hainizui kusema nimepata chombo. Matilio fanya sofa mpango wa kando. Mamushka mindo papushka. Hakika nitakuvusha. Urembo wa sura soft ukitachu na nifanya na zurura. Kwa dawa za kimangati. Cheka kidogo sivo kwaze mawifi. Smile la kimikogo la kumuzi mfilisti. Lili nifanya nitulie mwamba. Hulka zika kama za kuamba hizo namba. Tulipo toka mbali tuvumiliane. Yaliyo pita hayo tuvumiliane. Hata nikikosa sita nipokea. Kesho ntakuwa doni basi ni treat fair.
Damn. It's a pause time.
Yeah. Zina yoyo mingi, mindo dingi. Naweza lea watoto kiwa busy na mini. Po yoyo mingi girl, dona kufiti. Naweza fanya chochote juu yako na mini kwanza. Upo simple, matobo mashabuni mabisho na ita dimpo. Walipo na minipo, michezo kita ndani kama sutra mindo popo. Mindo zede ulimbo, sauti ya kumtowa nyoke na nitowa nipo. Hey, mindo kichwa, japo nilifeli. Skuli na kufikisha na tuwa moja na mebaki. Sifuli usha nipa ruksa. Na kaza mbaka misuli ni mwage popote nisi waze mbona shwari. So waki manga, so waki tanga. Unapendeza na kanga, unaga shanga. Na nitaga zombie jinsi na vongata. Nimevunja kikombe wa kwanza kuna kontisha.
And now we get into the round three. Getting hot, my nigga. And this is Kapoza.
Kitete.
This is Kapoza.
Yeah.
Round three. Let's go.
Nikiwa hai. Spoke simu kabisa. Uwa zinani busha tupa kule sekatai. Simu za mademo pana. Labla day mpya dume linatuma message. Mambo ninani tisha simu yangu ndogo. Kuiwasha ni usiku kabisa. Mana taxi ziko nyingi mbaka simu inazima. Kuna muda flight mode. Japo nipo kwa ndingo. Simu zingine spoke. Hasa zwa mwenye nyumbo. Nikikukopa sasa kunipata mbaka ndumbo. Mana ukipigyo spoke. Kibipu nezima ndui. Nana ukiona sele weki basu jue nikondui pia. Hey mami lolo. Kina ya msina mbile chana na ya pili. Nilizima siku mbili. Sunajue mumeota peli. Lafu pia katili. Ndomana bado naishi. Mindo mswahili.
And this is
about smartphone.
This is round 3. It's Okamartin again. Okamartin.
Simu yangu sio.
Okamartin.
Simu yangu, level za juu ni iPhone. Nafanya rhyme scary, zaidi ya Saigon. Ebona da, ebona oe. Onangu aiteri mbona siwaoni. Soge ni karibu ni wambie mara moja. Simu yangu pua, haishiwi vioja. Juzi nilimpata demo na sija mtongoza ni bada siri kusema. How you feeling brother? Hey, I'm sorry man, natumia brandi gani nataka kudeta mene. Kwa mtazamo simu yako ina Craig kibao. Na ukiweka vocha nyingi napatwa na mshangao. Simu yangu, hadhi ya kipa pasi jisifi. Kweli na namba ya master, sema haina ya wema. Niliomba namba ya tunda haiku save charge abu nayo iligoma.
Now it's over.
Boys, and now it's finished. You kid it. Finish. I'm so tired. I'm tired. Finish.